leo hii labda finali hii ingekuwa inachezwa katika Mombasa International Stadium. Angalia finali hii inachezwa katika uwanja wa Members Club.
Magaalada Mombasa ayaa waxaa lagu soo gabagabeeyay ciyaarta kubadda cagta ee Shabelle Super Cup oo ay ka qayb galeen in ka badan 150 kooxood labadii bilood ee ugu dambeysay ka socotay garoonka kubadda cagta ee Mbaraki, iyadoo ciyaartii ugu dambeysay galinkii dambe ee hadda ay ku dhaxmartay garoonkaasi laba kooxood oo kubadda cagta oo ka soo kala jeeda degan xilibanada Nyali iyo Likoni oo lagu kala magacaabo Ziwani oo ka soo jeeda deegaanka Nyali iyo Police oo ka soo jeeda deegaanka Likoni. Koni ciyaarta oo aad u kulayd ayaa waxa halkana daawasho u yimid qaar ka mid ah hoggaamiyaha ismaamulka gobolka Mombasa iyo xilibanada ka mid ah kuwa magaalada Mombasa laga soo doorto. Koobkan oo si weyn loogu hanqaltaagay cid qaadi doonta oo ay miiska u saarnayd lacag gaarisa 1 million oo shilin oo uu ku abaalmarinayay siyaasiga lagu magacaabo Suleiman Shabelle ayaa ciyaarta wareegga ugu dambeeyay guushu waxay ku raacday kooxda Ziwani kadib markii afka ciidda ay u direen kooxda Police ee deegaanka Likoni, iyadoo ay lacag gaarisay 1 million oo shilin ay kooxda Ziwani ciyaartooda ay halkan ay kala tageen. Siyaasiga Suleiman Shabelle oo waxaan qaltaagay xilka barasaabnimada ismaamul goboleedka Mombasa ayaa waxa uu sheegay in sanadka xiga uu miiska soo saari doono lacag gaaraysa 10 milyan oo shilin kooxdu ku guuleysata koobka kubadda cagta ee ismaamul goboleedka Mombasa.
Mombasa hoy! Kama kuna mtu alikuwa haamini kwa Mombasa iko na talenta, tournament imeonesha kweli kweli kuwa Mombasa iko na talenta sawa sawa. Halo, tulionesha leo na hii tournament nzima kwa kweli Mombasa iko na talenta. Na mimi nasema mara hii prize money ilikuwa ni 1 million. Inshallah mwakani Governor Shabelle atatoa 10 million. Mujipange. Ya pili nasema kwa hizi team za Mombasa, hizi team, hizi stadium zetu zote za Mombasa zilizochukuliwa na ambazo zimeharibika, sasa tutazirekebisha, vijana wetu wacheze tena kwa uzuri.
Shabelle Raila Dugan Arkeesana wa kooxdi Ziwani oo gooleeyay koobka magaalada Mombasa muddo 3 bilood socday. Maxamed Cabdi Bootan warbaahinta Star magaalada xeebta Mombasa.